When you're my classic on the beauty,
the touching baby,
beauty,
classic.
Tucheze kama lagoivi, mwendo wa izidi ngona nioneshe mchezo. Uoneshi maringo nioneshe mchezo. Niteteme kama maye, mwanangu na Teresa Sambona unaenda mbele. Tucheze kama maiko, mixa kiba ikoko. Unainam, unainuka, sambo ndaka, shaboko na unachezo. Ziki, 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 unalu. Ziki, 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 ziki. Mizuka imenipanda mwenzenu na ingia kati. Leo najimwa mwa, hata kama simwagi. Staki ushoga mbuma, mizuka ushaka kichwa. Nafunika, nafunu, wajiulize ananijuana. Kwanza hapa ugeni, sina mkwe, sina msas. Nyacheni wagilas, nyoneshe mambu wasiwas. Hata kama ukireko, somi picha. Hata kama ukipost, mwenyendo, tayuta. Hata kama ukireko, somi picha. Hata kama ukipost, mwenyendo, tayuta. Minaches, ziki, 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 minaru, ziki. Cheni pit, nikate dago kiki kama lazini waonyeshi. Mziki unalaya, niache nindilushi. Nombo sinizuhie kabibinia cheni pit. Nikate dago kiki kama lazini waonyeshi. Nataka kate maja, we maja, we maja, we maja. Nataka kate maja, we maja, we maja, we maja. Nataka mfagi, uwanja mfagi. Mileo nifagi, uwanja. We maja, we maja, we maja. Yule ndugu yake na chupite ka kichwa. Mzuka umempa, embu kwanza mshike. Yani te imshike, mshike. Shike,
ya moto ze Big Brand, meneja raisi, unasalimiwa na meneja Goma Aso, Aso Kiba, huwa tunapigaga sabufa window, na ukiona tamu, anza mwanzo.